zagati za rose buhari musi utarandore kawibishimo abakurichie umuchiza Yesu bazane zero umusa zagaruka tuzavuze mbanda twese tunezerewe tuzacuranga tuvuge ibiza yakoze tuzavuze mbanda twese tunezerewe tuzacuranga tuvuge ibiza yakoze tuzavuze mbanda twese tunezerewe tuzacuranga tuvuge ibiza yakoze tuzavuze mbanda twese tunezerewe tuzacuranga tuvuge ibiza yakoze.
Tuzavuze mbanda twese tunezerewe.